on the board. Agaona mbuzi, mazi ya makondwa, agaona kwawa, na fedu makala manda, koma songawa. Kuri satana sakti geza agaona tanzi, akuti kone sanjipa dala mobanda manyazi. Tiga malilaie ama sangalala, katidi Matipata mai wodi ditolapa kumango chimwanzo mwiti masanga kumadika beza vuto timafuna ino baba timafuna muaendeleko onse handende alibe chilindikizo abuso antendere timafuna muaendeleso uso anaja tichulukane kati chenga mumwe muna nene la. Chicken.